Radio Pulpit, 657 AM.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst this morning. As always, Sibilis and abalaleli be Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Our scripture reading is in 2 Corinthians 1 verse 20. Uma sifunda NIV translation. Ithi, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. So through him, amen, is spoken by us to the glory of God. Then we English Standard Version ifundeka kanje. For all the promises of God find their yes in him. That is why through him we utter amen. To God be the glory. Silbonge izwi likaNkulunkulu ekuseni. Manje the version we have just read, ithi, for all the promises of God find, they are yes. And something which is found, it is a thing we've been searching for. And it is a thing which is hidden, but emehlweni ethu esingakhona ukuyibona. Although there are many of us who confess Christ, kodwa siyathola ukuthi not all of us esiwaziyo ama promise kaNkulunkulu ngeimpilo zethu. And there are many of us who do not even bother to search ukuthi izethembiso zethu ziyini kuKristu. In spite of the fact that there are more than 7,487 promises made by God to humankind in the Bible, and the writer Yama Proverbs 25 verse 2 ET, it is the glory of God to conceal the matter, to search the matter. It is the glory of kings. Unkulunkulu kuyudumo kuye uma eyifihla into ukuze thina sicinge. Yiko lokhu Jesu Kristo wayekhuluma ngama parables. Yiko lokhu Jesu Kristo wayekhuluma ngama hidden treasures. Ukuthi hidden treasure, izwi kaNkulunkulu it's a hidden treasure. Anything ukuthi uyolifuna. Manje kufana nala uJesu ekhuluma kulabo babefisha wathi go deeper, meaning that into kaNkulunkulu ayikho ku surface. Manje the first promise uNkulunkulu ayenza ku Genesis chapter 3 was thembisa nge savior enguJesu Kristo. But uma sibheka ukuthi uma uJesu Kristo efika, the Pharisees could not see him as the one who promised on uNkulunkulu. The Sadducees could not see him as the one uNkulunkulu wa promise ngaye. The scribes and the Jewish clergy, they could not see him. Ngoba bekuyisethembiso uNkulunkulu athembisa wonke umuntu. Manje only the disciples, but still even the disciple siyathola ukuthi they could not comprehend the scriptures until laphayana uJesu evuka kwabafileyo, and until laphayana ku Luke chapter 24 ku verse 45. Manje siyabona ukuthi lithi leli lizwi uJesu Kristo wabavula amehlo and the understanding ukuthi bakhumbule imibhalo. Manje lapho siyabona ukuthi ngaphandle kukaKristu there's nothing esingayenza. No matter how many ama promises kaNkulunkulu ekhona ezwini lakhe. Manje our topic ye message yezinamhlanje ithi in Christ. The platform and the position that determines us to be the recipients zezethembiso zikaNkulunkulu uKristu uyedwa. Reason is uma uJesu Kristo ekunguyena esithola ngayo izethembiso zikaNkulunkulu, it's because number one, it is in Christ that we live and have our beings according to izwi likaNkulunkulu lapha kuZenzo 17:28 and Philippians chapter 1 uverse 21 it uthi lana umpostoli Paul, for us to live is Christ and if we die it's a gain. Manje uma siphila siphilela uKristu. Again, uma silifunda izwi likaNkulunkulu lapha kwincwadi yama-Efeso chapter 1 verse 4. Ithi, it is in Christ that we were chosen before the foundation of the world. Manje uma sibheka ukuthi if it is in Christ that we were chosen before the foundation of the world, izethembiso zethu sizithola through uChrist. Manje again verse 3 wama Philippians chapter 1 wakhona, it is in Christ that we are blessed with all the spiritual blessing. And again laphayana kuncwadi ya 1 Corinthians chapter 1 verse 4, it is in Christ that the grace of God was bestowed on us. Manje siyabona ukuthi kungeke inxa ka Christo ukuthi sithole lo musa. Ngaphandle ko Christo lo musa awukho. And at the same time ngenxa ka Christo kuyilapho sikwazi ukuthola izethembiso zikaNkulunkulu. Manje again it is in Christ that our relationship with God is unbroken according to Romans chapter 6 verse 11. It is in Christ that we are sealed with the Holy Spirit of the promise. Then this means outside Christ, there's no sealing of the Holy Spirit. Outside Christ, there's no sealing of the promise. Njengoba izwi likaNkulunkulu lisho lana. Manje, izethembiso zikaNkulunkulu zitholakala ngoJesu Kristu. Siphinde sithi it is in Christ that we are given a pledge of our inheritance. Manje, the verse lapha ku Hebrews, it validates that statement that outside Christ we have nothing. And in John Masipega, not John chapter 15, verse 5, Utu Jesu Kristo, ngaphandle kwami ningenze lutho. Bese kuma Hebrew 11:39, lithi, these were commanded for their faith, yet none of them ever received what was promised. For God planned something better for us, that only together with us they will be made perfect. Siyakhumbula ukuthi manje those they were the heroes our faith. Manje at the same time sebekhulunywe ngabo lapho ku Hebrews chapter 11 sekukhulunywe ngabo abo Abraham, abo Gideon, bonke sekukhulunywe ngabo, kodwa izilo kaNkulunkulu lithi noma sekwenzeke njalo, kodwa no one has ever received what was promised. Ngani? Ngoba uNkulunkulu has planned something better together with us. Manje together with us, meaning that uJesu Kristu kufanele avuke and sibe munye nabo laba bathenjisiwe, ngoba ini ibusiso zethu zitholakala kuKristu. Yes, in the former days kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu wayezenza izethembiso with individual people, njengoba sibona izwi kaNkulunkulu lapha kuma Numeri chapter 25 ku verse 12, lapho uma uNkulunkulu enza i covenant of peace no Phineas, and the Bible tells us ukuthi uNkulunkulu wathi kuye the descendants will have a lasting priesthood, because ini, ngoba uPhineas wa honored God ngezili yakhe and atone isizwe sakaIsrayeli ngehlazo asenza sokuthi bahambe balale nabantu bezizwe. Manje in fact uma sibheka lapho, it was a covenant uNkulunkulu ayenza, more than a promise. And again ku Jeremiah 35 uNkulunkulu wayenza i promise nabantu abanye njengesizwe the clans zama Rechabites. Ngani? Ngenxa yokuthi they were obedient to their forefather uJonadab. Manje through the mouth ka Jeremiah uNkulunkulu wakhuluma wathi Jonadab son of Kerab shall never fail to have a man to serve him. Manje uNkulunkulu wenza isethembiso nale family. Ngani? Ngoba bamlalela ubaba omkhulu wabo, and uNkulunkulu wathi izizukulwane zakaJonadab angeke kube khona ongekho uNkulunkulu ezomkhetha phakathi kwabo. Siyambonga uNkulunkulu ngesethembiso esifana nalesi, ngoba abanye bethu empeleni silento esiyizo ngenxa yabazali bethu abaye bamthanda uNkulunkulu, abaye bamlalela uNkulunkulu. Manje uthole ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi le mbewu ife, uzokhetha one person from the family ozoqhuba le mbewu. Manje the reason thereby uNkulunkulu is faithful, he cannot deny himself. As the Bible goes, 2 Timothy chapter 2, verse 13, it, for we are faithless, he will he will remain faithful, for he cannot disown himself. And the First Thessalonians chapter 5, it says, he who calls us is faithful. He will surely do that he promised. And the psalmist, lapagu, ku chapter 89, ku verse 34 corner, it is God cannot violate that comes out of his lips. And we know what comes out of his lips, his zwilake, and the very zwilake, lapha uJohn ku chapter 1 uthi eqaleni kwakunezwi ukhuluma ngoJesu Kristu. Manje kukuKristu ukuthi izinto zethu ziyatholakala. Manje what we need to know is ukuthi ama treasures ekukhulunywa ngawo, it's not only the silver and gold which sometimes esi expect ukuthi uNkulunkulu asinikeze zona, kodwa uNkulunkulu, the fundamental promise uNkulunkulu ayibhekile in the Old and in the New Testament, it's about the rest. Irest, it's a promise. And many of us, as we see that rest. Irest is not, it may be part of a beast, but there is irest. Unkulunkulu ayithembisa nabantwana baka Israel, uma bayongena eGibhitha, ubanikeza isabatha, ukuthi it's a symbol of rest. Ngayi noNkulunkulu ngokwakhe, lithi uNkulunkulu rested after 7 days. And whenever they obeyed God, siyathola ukuthi they will enter into rest. But uma bengamlaleli uNkulunkulu, bebe athekwa ama enemies ene bengaphumuli belwa ngaso sonke isikhathi, bethathwa beyiswa kuma exile, begijinyiswa ngapha nangapha, manje they never have i rest ngenxa yokungamlaleli uNkulunkulu. Manje la uJesu Kristu kithi la ku New Testament, uJesu Kristu ku Matthew 11 verse 28 is making an invitation, and he's making a plea to all those who are weary and burdened to come to him and take up his yoke and to learn from him. And he reveals a kind of a yoke. Akhuluma ngayo uthi it is easy and the burden is light. But we need to understand that ijogwe ali driver inkomo eyi-1. Ijogwe lidrayiva inkomo eziyi-2. And manje kusho ukuthi uJesu ufuna ukuthi singene ejokweni naye, senze izinto naye, sisebenze naye. Manje uJesu Kristu is making a calling of a partnership nathi. Manje the calling also is to rest kuNkulunkulu. Manje siyabona ukuthi yenzwa this calling even in the Old Testament. Lapha kuJeremiah chapter 6 verse 10. And yona ithi, go stand at the crossroad and look and ask for the ancient path. Ask where good ways is and walk in it. And this is a result to find rest for your soul. Mind you, that was a bit tough to go and stand at the crossroad. But now the path is one and the good way is one. It is Jesus Christ. And he is the Ancient of Days. Njengoba nayo Jeremiah athi, go and require and stand at the ask for the ancient path. Manje uJesu Kristu, he's the Ancient of Days. Njengoba no Daniel emusho njalo lapha ku Daniel chapter 70, chapter 7, verse 9, verse 13, no verse 22, no verse 15 wakhona. Uyam describe ukuthi he's the Ancient of Days. Manje ku Mark chapter 6, verse 31, izwi likaNkulunkulu lithi uthi uJesu Kristu, come with me by yourself to a quiet place. Begu Jesu Kristu uthi, come with me by yourself to a quiet place. Manje lento, it's about the individual. Uma ebiza wena. Sometimes akasibizi see crowd. Ubiza wena. Siyakhumbula ukuthi nabo umpostoli Paul uma befika endaweni lapha abo Lydia namanye amakhosikazi ayelapho, washumayela uPawuli. But izwi kaNkulunkulu liyasitshela lapha kuncwadi yezenzo ukuthi umuntu owathintwa yizwi likaNkulunkulu kubo bonke labo wafazi ababelapho, it was uLydia. Ngani? Ngoba le nto ikhuluma nawe. Singaba nesixuku sikhona ebandleni, izwi likhulume, noma ngabe yilizwi lomnikelo, noma ngabe yilizwi lani, kodwa ilizwi lihlaba wena. Manje lana uJesu Kristu uma kebiza uthi lapha yana come with me by yourself to a quiet place. Ngoba uyixuku, sometimes they disturb. Iyixuku siyakhumbula ukuthi uma nomuntu wayememeza ukuthi Jesu Kristu ndodana kaDavide, kwakuba neyixuku eziphazamisayo. And siyabona ukuthi esikhathini esiningi igroup is in a mentality mobile ithini i-group mentality, and manje leyo nto yenza ukuthi singakhona ukumbona kahle uKristu. Manje lana uJesu Kristu uyathembisa ukuthi sizothola ukuthula emphefumulweni wethu, njengoba nombhalo wamahubo lapha ku-Psalm 62 uverse 5 uthi, find rest o my soul in God alone. Akukho lapho esingathola ukuthula khona, hayi akukho la esingathola ukuthula khona ngaphandle kokuthi sithole ukuthula kuJesu Kristu. Manje again the writer of Hebrews kuverse 8 and 9 kachapter 4 it tells us ukuthi if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day which remaining a Sabbath rest for the people of God. Manje first and foremost the statement uJesu asenzayo leli lizwe elisenzayo lapha kuncwadi amaHebheru, Sabbath rest is for the people of God. Manje meaning that outside God there's no rest. We then can rest refer back to what happened in the company of angels uma ziza zizo announce ukuzalwa kukaJesu Kristu lapha kuncwadi kaLuke lizithi mazifika lengelosi zithi glory to God in the highest and on earth peace to men on whom his favor rests, meaning that lento akusiyayo yonke umuntu imiyinto uNkulunkulu ebiza umuntu as individual. Ngani? Ngoba asibizwa ngezwe lili one, izwi liyakhishwa kodwa lihlaba omunye, and akudingi ukuthi kube yilelo lizwi, ngoba sometimes sicabangela ukuthi ukuze kube yizwi elizohlaba umuntu kufanele simtshele ngobudakwa bakhe, ukuze kube yizwi elizohlaba umuntu kufanele simtshele ngokuphinga kwakhe, kanti sometimes akusilona nalelo lizwi elingamshintsha umuntu. I remember many years ago this woman ekhuluma testimony yakhe ukuthi umyeni wakhe erich enjalo enakho konke ebengamfuna uThixo, but one day wadecide ukuthi aye enkonzweni, and izwe lashumayelwa lapho kuGenesis chapter 5 ukuthi ubani bani waphila 300 years wafa, kwazala ubani bani waphila 900 years wafa, kwazala ubani bani, and ngalelo lizwi lamhlaba ngoba wacabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizokufa, waphakama wathi ngiyamamukela uJesu. Manje sisho ukuthi manje izwi elisibizayo elisibizela kuNkulunkulu akusiyizwi elifanayo. Manje uJesu Kristu uyasibiza lapha ingelosi zithi glory to God in the highest and on earth peace to men on whom his favor rests, meaning that again it's not it refers not to everyone. Manje ku Hebrews chapter 4 verse 11 it compels us to make every effort to enter into this rest, and it continue ku verse 9 it uJoshua lithi if Joshua had given them rest God would not have spoken about it today. We then need to understand that first of all, the promise uNkulunkulu ayenza, he promised ukuthi singene kwi rest. Ngithanda ukubuza kuwekuseni kwanamhlanje ngoba I rest even the peace is not the absence of war. And ne rest leyo ungoba ne rest ukwisixuku, ungaba ne rest izenzeka izinto eduze kwakho, ungaba ne rest kunokuxukuzela kwakho, but wena ungani ube naloku kuthula kuka Jesu Kristu okudlula ukuqonda. Manje ekuseni kwanamhlanje sikhuluma ngani ngama promises kaNkulunkulu ukuthi awatholakali ngaphandle kokuba size kuJesu. Ngithanda ukubuza ekuseni kwanamhlanje, wena somtholile nalo Jesu, wena somthathile nalo Jesu, ngoba izethembiso zakhe zinguyebo no amen, kodwa zitholakali ngaphandle kwakhe, zitholakala uma sesimamukele abe inkosi nomsindisi weimpilo zethu. And sesimamukele kudinga ukuthi silifunde izwi, sifune ukuthi uNkulunkulu uthini ngezethembiso zakhe. uNkulunkulu asenze kahle ekuseni kwanamhlanje. This is Apostle Gwen. Amen.
It's more than radio. It's a way of life. It is 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.